Yo. Chris Town. Vamos a Salt Dog. Chris Town. Six double O. Calidro. Julio. Yeah. I say my chips, my yai. This is illegal, no get hot to chance to die. I'm a cool on my side, cause I'm a year to buy. Awezi kinai, hata kama kunywa pombe waga haikatai. Niki wana jasi julizi, ila na chushanga wana umadaha imalizi. Weka pilipili na tomato, wana toto zura tavo itolea macho. Chips ya itam, kwanza unapata ham. Jinsi unavo ila tulazgota tabasam. Delicious food, ata toto wanakula. Mamama na madingi kawaida wanatuma. Chakula cha kila rika, kina kubalika. Mezani kwangu mi kina hitajika. Siwezi sahau kachumbari. Ikija mezani na sahau hata kusali. Jamani,
sinajua chips ya indo chakula nacho penda. Hata kama uko mbali ndo chakula unaniletea gae. Mbona unachelewa? Mie mwili walegea, nashindwa kuvumilia. Kikawia haitakuwa fea.
Kiepe kijaze kakichugu. Chips yai katie na vitungu ikaushe. Mispendi vya mafuta, si unajua vitu flani pande juu kama supra. Ikate mishkaki nigonge na kuku. Chips yai sometimes unakula mpaka na supu. Chips yai jamani inafuraisha. Sometimes upate na mboga flani kama mchicha. Chips yai zege namletea bebe. Nikikosa soda nakula ta chips yai mbege. So my damn, hata wanaume wanapata wenge. Dume zima kwa chips yai linaingia mkenge. Naletea huo wali kivipi. Mina kula chips yai afu imetoka kwa shishi. Sa niko se vipi. Raya kula chips yai ule na mkono sio na sticky.
Sinajua chips yai ndo chakula nacho penda. Hata kama uko mbali ndo chakula unaniletea gae. Mbona unachelewa? Mie mwili walegea, nashindwa kuvumilia. Kikawia haitakuwa fea.
Chips my yacht, yeah. 600 music.